Talent Records.
Umenitoa mbali baba, kunifikisha hapa leo. Hapa pale niko leo, niko mwendo baba. Umenitoa mbali baba, kunifikisha hapa leo. Hapa pale niko leo, niko mwendo baba. Hapa ni lounge, airport lounge. Hapa ni lounge, niko mwendo baba. Hapa ni lounge, airport lounge. Hapa ni lounge, niko mwendo baba.
Producer Dan. Beginning and the end, my fountain of life, I praise your name. Yahweh, I praise your name. Come rain, come sunshine. Come rain, come sunshine. I praise your name. When you say go, I go. Where you say go, I go. When you say pause, I do. Jesus, my God. Ready for the next assignment, my God, I will go. Ready for the next flight, Jesus, I will do.
Usifiwe, Yahweh. Usifiwe, Baba.
Usifiwe,
Mwana.